If you chap
be
what? Oh, to me. What I carry wine, then no runner, all or her, no, no, where they could tell ya. See a yaku ya, Miri Congo. Ya were econ, Nayaku ya, Miri, no, no gejo. Ya were econ, Nayaku ya, Miri, no, no gejo. Ya were econ, Conway, ya, Quia, Miri, no, no gejo. Ya were econ, one near woke, quizzer ya, Miri, no, no gang or cham, Miri, and no tea anymore, ya, eco, baba. Nna ya we lata ugbo nwatakịrị bịa gụwara nna ya egwu ihe nnụnụ mere na ụlọ ha. Ya gụwasị, nwere iko nna m chọrọ, okwe ga-anata chọrọ. Nwere iko nne m chọrọ, okwe ga-anata chọrọ. Nwere iko nke m chọrọ, okwe ga-anata chọrọ. Nwere iko okoro chọrọ, nwa nnụnụ ṅụcha mmiri chọrọ. Nwa nnụnụ tuwe iko chọrọ, okoro ama mgbunu mo chọrọ, okoro ama mgbunu mo chọrọ. Ihe a mere nnụnụ adịghị eji iko na-aṅụzi mmiri ọzọ. Onye kọrọ akụkọ a bụ nwanna Chinenye Onwuchekwa. Akụkọ a bụ akụkọ ifeanyị kọrọ. Onye gara ntụ nnụnụ.